tu najikuta shimoni mi hatua nyingine. Nimeuzwa kwa wa Misri mie hatua nyingine. Bwana naomba hatua nyingine, hatua siri ndoto tu uenda ko unikumbuke mie hatua nyingine. Bwana naomba hatua